zanje wonke ngiwenza uphelele teleni wonke kubamba uyachithe zanje mina ngiyazi ukukala kwami uyinjabulo kuwe mina ngiyazi ukukala kwami uyinjabulo kuwe
Let's